DatimSafi.com.
Mjanga karudisha kuku baba. Sina pirio. Eka mitsinani yo. Uri kibodi. Ura. Yachuo kabado. Shamba kumbe. Asante shana. Nimeipenda tabia yako.
Uri kibodi.
Asa nikiwa kufeta music. Music, salasina bila.
Wanapaga wana picha, wanapaga wana kiposti, wanapaga wana Facebook, wanapaga wana video, wanaziona kwa YouTube, wanapaga wana Insta, wanapaga wana TikTok, wanapaga wana picha. Ya maisha yangu bado hize, sina kitu bado hize, bado sijapata niko hize. Maisha yangu bado hize, ila sina kitu bado hize, bado sijapata niko hize. Ila sina kitu bado hize. Mfano mjomba 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 gana taka kujada. 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 Maisha yangu bado hize. Bina kuompa mjomba usije. Uze machinga kari yako, magolofa ya nankuka mjomba. Usione na pendeza, guo nyingine na azima mjomba. Kuna demka ni cheki,
cheki.
Kuna video ni meposti, kuna demka ni posti,
posti.
Umepija picha ni meka kwenye gyari. Hey, usione na pendeza, guo nyingine na azima mjomba. Mjomba. Oh, usione na tupia. Kine na zima mjomba. Wanatuma meseji na wampia na mchumba. Anaishi mpagala kwa dumpa. Kunataka penzi basi limedunda. Wanatuma meseji na wampia na mchumba. Anaishi mpagala kwa dumpa. Kunataka penzi basi limedunda. Kuna nani anamjua chaote? 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 Nani wanapaga wana Facebook, wanapaga wana video, wanaziona kwa YouTube, wanapaga wana Insta, wanapaga wana TikTok, wanapaga wana picha. Ila maisha yangu bado hize, sina kitu bado hize, bado sijapata niko hize. Maisha yangu bado hize, ila sina kitu bado hize, bado sijapata niko hize. Bado hize, ila sina kitu bado hize. Kina neki wanna chop, 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 yani wanna chop. Mde mwakine uki wanna chop, 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 yani wanna chop, chop. Yani wanna chop, 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 wanna chop. Mde mwakine uki wanna chop, 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 yani wanna chop. Twende, nani kapata zari, nani kapata zari. Yule kapata zari, besi kapata. Watoto mpagi ala tafazari, liuli kapata zari. Ukiwana wana chop, 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 chop. Ukiwana wana chop, 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 chop. Ah, kone dance wana chop, 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 chop. Kone dance wana chop, 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 chop. Yeah, wanaku wote, hii biti nani kumita. Watoto mbagala, autowine. Watoto wa vikindu, freedom reggae. Unsa Buchani, Samuel Afu, Supply. Ara DJ Kwaro Baba, Yamari Jedia Supplier. Yeah, Manager Kissing Peter. Watoto Antwala Mkana Lady. Watoto Mbagala. Watoto Chemans. Watoto Saba Saba. Watoto Tumulugwa. Wampiri. Watoto Msakuzi. Watoto Mpesi. Watoto Saranga Matimu.
Nakubali sana George mwana kucha. Nakubali sana matosikali ya kupu pupu 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 pupu.
Machoki. Nakubali sana mwana kumodi bigi. Watoto gongo la mboto. Watoto wa kifule, watoto wa kitunda.
Kiyoze.
Watoto wa bagala na pande kutu. Watoto wa tanga tanga.
Shitakiwa.